Yay. DK na Shaitan Boy.
Midoshi sao.
DK na Shaitan Boy.
Kutoka data na mibila chenga. Kifaranga nipo kwenye tenga. Mikono juu, she say I know what I do. Mi wake shiko mibu, do like I do. Kiwa na wa feel good, charge battery nipo full. Shiko miopa, na puwa mpolo kisema please baby. Go down, go down, go down. Oh baby yoga, niruso niko visha shala tuwe mtu moja, moja lover.
Hey, baby what I do? Kati uko free my boo. Yani upo juu. Njoni kuvute vumvum. Nitakuombea dua. Mola kulinde for sure. Sasa umekua. Unaweza pika bakua. Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Echo.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
She so pretty, pretty, pretty. I feel freshy, freshy, freshy. She looks so sexy, sexy, sexy. Chumba wangu nani? Deshi, deshi, deshi. Ah, ukienda mbali sijamini. Tuvutane hii safari ya wewe na mimi. Ulivyo mkali hadi mwenyewe semini. Wanelea kwenye sukari alafu nazama chumvi. Ukinikosea, nitakupiga marufuku. Sipigagi mwanamke, labda nimpigie mabusu. Uyu mtoto bwana ananichanganya kapuku. Mana napenda bata, afu anachukia vyo.
Shiko miopa, na kuwa mpolo kisema please baby. Go down, go down, go down. Oh baby yoga, niruso niko visha shela. Tuwe mtu moja, moja lover.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Echo.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce. Baby, show me dance.
Sound, mix it.